kama kuna mganga anivunjie kunguri nishajitolea muhanga nikidata poterea mbali umbo lako mamanga maarufu wa shughuri oh. Ukitoka na kanga waniumiza misuri ma yeah. Nimekufa pulo kufufuka sitaki pulo nimekufa oh. Pulo kufufuka sitaki yani raha burudani unapojikunja kama es mirio ya kasuku ndani eh. Unanata kafenesi eh. Nawafanyia kusudi kila siku na kupost ah. Haho haho ah. Wanaona donge haho haho tuwasonye kima konde ma tucheze ulingo ulingo bayo ah, kushoto kulia tucheze ulingo ulingo bayo twende chini juu tucheze ulingo ulingo bayo nichumie tembele nilete kihele hele nichumie tembele ma nilete kihele hele ah.
Nyokote, cause na juu uko strong I say mambo mazuri na wish one day jini wewe juu mimi uno kateke day uko juu bay uko juu say uko juu how what joy bitch you wanna play gumu maisha tabasamu to every day japo madem kali ziko to anyway inawezekana bado kuko na wate aje kula kila je kula zote queen brains sio kiasi hata tembele bani ni kate out of city
mapenzi yangu mimi na wewe Ayavana nina ya yule kila kitu miniko oke okay. Kama unaweza nifanye msukule na wafanyi ya kusudi kila siku na kupost ah, haho haho ah, wanaona donge haho haho tuwasonye kima kondema